nikupe lile tabasamu zuri lenye furaha, baby mnyalai. Navyo panga ni na kunga kama butterfly, baby mnyalai. Ni wewe tu, shawty you the best. Najiona juu you too, mabu chana usiku juu ya mawingu, naelea juu kwa juu. You know I love you, I can't see wewe tu, nisilale wewe tu. You are the best, baby. Usinifanye nijute kwa penzi lako girl, moyo wangu mguse unavyokwenda mbio. Sa moyo wangu unavyokwenda mbio, nisigani navyokupenda. Moyo wangu unavyokwenda mbio, unavyokwenda mbio. Kama misuit basi we no time furaku wanawe mom. Now leave your line come on my own night. Oh, don't you find your baby so right. Oh baby so right. Mimi na we mpaka mwisho wa safari. See baby it's alright, so alright. Ni wewe tu, shawty you the best. Najiona juu you too, mabu chana